Yeah, yo. I came back, time to tell you, sir.
Prof. Ellie Bits.
Kati jerera, una yine jerera, yeah. Gala tele mzenera, mboli kuchi tupunyera. Sirina chenyo ya pokocha kwa mwana kwa Mwebuli chosa wangu wera wa Naka weta gulu galolola wanka teteka Yeah, baby wanteleza Everyone demani mimwenye ulumi wabiwanyera Na seto ringa Oh na 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 Oh 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 Kachichelera
Kachichelera,
una yine telera, yeah. Gala tele mzelera.